Gani pofulani fanya misifahi nelezeni katubu kwa mlima wa Sinai. Moyo wa kujirudi nena, sini hukumu ile mazima. Kama kunichoka si wasoni, sikila kosa la jinae. Nando mana kuna dhamana, saki kuachana, yani now in my life. Ona kwenye kosa nisame, saki ni kukosa ise, yalopita kwetu na sindwele, ama niwe na sito pepe. Ona kwenye kosa nisame, sake ni kukosa ise, elopita kwetu na sindwele, ama niwe na sito pepe. Elewa mina kutaji baby, na penzi langu kipaji baby, na penzi langu sifoji baby, tusiwafanya waoji baby. Elewa mina kutaji baby, na penzi langu kipaji baby, na penzi langu sifoji baby, tusiwafanya waoji baby. Make some noisy baby, now you feel me. Taji la penzi umetwa, na vila unafiti baby, don't leave me. Staki mina wale unikompe, staki na mastresi ninyue pombe. I don't wanna lose you, yeah, yeah, oh. Azidi kubless na ijaja, oh. Na usini unesify, nyeleze penye tatizo baby. Na upunguze na visai, nyeleze penye tatizo baby. Kongu enough, I know you're my life and I know. Na kila kukicho mina kupenda tena, ufananisho kwa mfano kikukosa kibano. Maumivu yake sawa kushi yatima. Ona kwenye kosa nisame, staki ni kukosa ise, yalopita kwetu na sindwele, ama niwe na sito pepe. Ona kwenye kosa nisame, staki ni kukosa ise, yalopita kwetu na sindwele, ama niwe na sito pepe. Elewa mina kutaji baby, penzi langu kipaji baby, na penzi langu sifoji baby, tusiwafanya waoji baby. Elewa mina kutaji baby, na penzi langu kipaji baby, na penzi langu sifoji baby, tusiwafanya waoji baby. I know you look nice lady, na ukinacha nice nta daddy. Moyo umekupenda kwingine upendi, oh yeah, kinacha nice nta daddy. Moyo umekupenda kwingine upendi, oh yeah. Elewa mina kutaji, na penzi langu sifaji, na penzi langu sifoji, tusiwafanya waoji baby.